Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea tautoko a te mā Ngāi Pāho. E whai ake nei, nō te ata nei, puta ai te whakatau a te minita i ngā take pirihimana a Poto Williams. Pitu tekau miriona tāra ka haere ki te hāpai i ngā taumata whakawā a Hapori. I raro i te maru o te pūnaha e kia nei ko te pai oranga. A e rere tonu ana ngā waiaro kaikiri a te kaiārahi o te rōpū nā hinara a Judith Collins, hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero, hā kinakina. No te ata nei, puta ai te whakatau a te minita i ngā take pirihimana a Poto Williams, pitu tekau miriona tāra ka haere ki te hāpai i ngā taumata whakawā a Hapori, i raro i te maru o te pūnaha e kia nei ko te pai oranga. Hei tā Wali Haumaha kai kōmihana pirihimana tuarua, ko te pūtake o te pūtea he whakawhānui ake, he whakatipu i ngā mahi a te pai oranga. Ka mutu he āwhina i a rātou ki te whakatutuki tonu i a rātou whāinga, ki te whakatā harahara i ngā mahi takahi ture a te hunga rangatahi. Hei tāna anō i aro matawaihia e tētahi rōpū nō tā wāhi, ngā tikanga mahi a te pai oranga. Me te aha, ko ngā hua o tawa aro matawai i puta i ki ai, i heke ngā tatauranga takahi ture mā te 22 o rau. E rere tonu ana ngā waiaro kaikiri a te kaiārahi o te rōpū nā hinara a Judith Collins. Ko tō tātou tikanga e pāna ki te hongi, te kaupapa i taunuhia e ia i tēnei rā. Koi rā tā te okiwa McLean kaipūrongo Māori i te karere, anei kia tahuri atu tātou.
I tīhautia e Collins te kōrero e hikaka ana ia ki te tūtaki i te Premier o Ahitreiria. Nā waika whakautua e tētahi te kōrero e whakahako ana i te hongi. Engari ko te urupare whakae kea Judith Collins te mea e rere nei. Ngā mata.
Te okiwa McLean. He rōpū hou kua araake i te ao pāpāho Pāpuri hei whakaako i te hunga tauiwi, kaore i te pai tēnei mea te tāhai i te tuakiritanga, te ahureatanga Māori. Ka tahi ka hoko nātu hei mahi pakihi, mahi moni mōhau. Koi rātā te hāmua Nikora kai hautū o tēnei rōpū hou.
Te whakahē, te akiaki rānei kia tika, wērā tāngata ka kaha nei te tāhai i ngā aguatanga Māori, hei hokohokotanga mō rātou, ko te tika, te kōrero Pākehā mō tērā, ko te cultural appropriation. He kāpara tau i mua i timata ia hau tētahi rōpū i runga pukamata, te ingoa ko our culture is not your paycheck.
Te hāmua Nikora. Ā ka whakatūwhera i ngā ringaringa o nā hinara ki te mema tawhito o te rōpū e hoki mai ana ki te ao tōrangapū. Whakakiki ai te tūranga kua mahue i a Nick Smith i ka āwhiro o te rōpū. Hei tātū whakairiora Williams hia mana o te ohu Māori o nā hinara e ko ana te ngākau ki te kōpautanga o hāre te hipango ki tēnei tūranga.
Koina te tahi o ngā ngāuri pakaheke te awa tipua. O Anganui. Koe ia i pakakiki tērā tūru o Nick Smith, kei te pai tēnā, he Māori, kei te pakakiki tērā tūraga. Kei te harikoa te ngākau.
Tū whakairi ora, Williams. Nō reira e hoa mākaua koutou e haere tawhiti atu e whai ake nei ko ngā take hā kinakina.
Mā te kino o te mate rewharewha, ka uru ki rō hohipera, ā ka mate pea. Nā tēnei, me mahi tahi tātou hei tia ki whānau. E wāti ana nei te kano ārai mate rewharewha kore utu mā te hunga mai i te 165. Mā te hunga whānui ā te haratua wainga. Tēnā, tō haina ēnei kōrero hei tia ki taonga. He taonga te whānau. Tīkina tō kano ārai ka mai mua ai i o tātou whānau.
You'll never hear me snoring on the job and you won't catch me daydreaming either, because you know why?
Why?
This job is too cool.
Radio school at Te Whare Wānanga o Awanui Ārangi. Forget boring, mind-numbing jobs day in and day out and get into an industry with all the perks and have all the fun. Te Whare Wānanga o Awanui Ārangi has your Level 5 diploma in radio broadcasting ready. Visit wānanga.ac.nz for details. Enrolling.
Te whutupaoro e kōrero hia tonu tiana e te nuinga mo te hia mana hou o te uepu whutupaoro o Aotearoa, ara a Stuart Mitchell no Waitaha. Me te aha, hei tā he mana waka mātanga i ngā take hā kinakina, kaore he kōwhiringa i tuā atu i a Mitchell. Kei aia ngā mātauranga katoa e pāna ki ngā ture o te ao whutupaoro.
E hara ko te pakeke o te tenata, ko wana mātauranga ke ki ngā ture o te hutupōro, ki ngā tikana o te hutupōro, ki ngā kauhau, ki ngā uniana o te hutupōro. Ka are tika mo te tamaiti wērā mahi hai kōkiri.
A kāti ake rā, e hika mākua ea e nei pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora, ko leiri pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai.